ni maji yakapita, mikiguna ushafika, jina gani ujanita? Baby, shauri utaki kabisa, eti uniache na visa vya Firauni na Musa vingi. Nikilala na utakama naniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumbazika, unishika po ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka wewe.
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameni banusura jeuri sina tena, wendo ganzi meni maliza hasira, si humwe wakisema. Nidekeze nilewaze, washushuke wanyamaze, nikinuna nibembeleze, usini bebe nipulize, watuone washituke, roho zao ziwaume. Ninipike ule chote unenepe upendeze. Ukipenda unibimbe unikumbatie, hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavimbie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie, hata Liza tuone akahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.